murder.
Ebisenge by'omutima gw'onyagala bibe nga byetaaya, kuma omutima gwange wano mpulira nnyo nga nkwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga oyakaayaka nga ttoola, onkuumira mu ssanyu baby ndaba twesaana. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno, baby love it now, baby love it now. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa, baby love it, baby love it now. Wabula kimuli kyange jakwagala mpita wentuuka, kimuli kyange sikugabane nga newe ndwala, kimuli kyange jakwagala mpita wentuuka, kimuli kyange sembera mpunye kukalawosa. Ekimuli kyenfuna kyekikyo, 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 kugamba ebyangera byebibyo, byebibyo, byebibyo. Baby bw'oba onoonya bagenda, nange noonya gyeŋŋenda. Bw'oba onampa magumba, nasiba ndya magumba. Baby tebakulimba, omukwano gwange sigwa bulimba. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa, baby love it, baby love it no. Wabula kimuli kyange jakwagala mpita wentuuka, kimuli kyange sikugabane nga newe ndwala, kimuli kyange jakwagala mpita wentuuka, kimuli kyange sembera mpunye kukalawosa. Ebisenge by'omutima gw'onyagala bibe nga byetaaya, kuma omutima gwange wano mpulira nnyo nga nkwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga oyakaayaka nga ttoola, onkuumira mu ssanyu baby ndaba twesaana. Baby for me love me to you, jongamba darling I meet to you, curse all the words as I come for you. Kugambe love lino ddogoze nkugambe na ani, ddogoze nkugambe na. Chimuli chaye jakwagala mpita wentuuka, chimuli chaye sikugabane nga newe ndwala, chimuli chaye jakwagala mpita wentuuka, chimuli chaye sembera mpunye kukalawosa, chimuli chaye.